Nkwasɛm brɛni onua ɛbrɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm. Asɛm yi ɛma anidasoɔ. Asɛm yi ɛma w'ahoɔden. Asɛm yi ɛma wo nkwa. Asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna yɛde brɛ wo. Na ɔsomfo ɔna ɔkyɛ asɛm yi ɛyɛ ɔsomfo Akwa Hayford. Ɛda hɔ ase. Sɛ ɔyɛ krado sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmɔde ara sɛ wobɛfrɛ obi bi a ɔbɛn wo ɔase wɔ sɛ bio sɛ nkwasɛm ɛberɛ adu ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae gya yɛ ho hyɛ onyankoropɔn nsa ɔdɔmfoɔ mabɔhufoɔ ɛda wo ase sɛ ɔmahu ndɛ ɛsɛ sɛ mahu da foforɔ ati se asan hu nnaawotwe foforɔ asan hu bosome foforɔ ne afe foforɔ ne mfe foforɔ bebre wɔ yɛanim na ma yɛdaade aduane ni ɔfo sɛ ɔkyɛ yɛn ɛrekyena wo fom yɛn mayɛnkɔ sohwim yɛfirim suo mu wo na ahende timi ne animnyam ɛyɛ wo deɛ daa amen sɛdeɛ mene wo din kakae no asɛm yi yɛfrɛ no nkwasɛm sɛ du biribi na wopɛ sɛ wohei kyerɛ kwan a wokɔ abɛfo mfidie yi so amazon mu nyinaa a wobɛhunu ɛwɔ ɛwɔ hɔ www.lifeword.org www.lifeword.org a wopɛ kasa ahodoɔ biaa wobɛnya wopɛ french wopɛ yoruba wopɛ igbo wopɛ ɛwɛ ga gadambe nzoma fante ɛne other west africa kasa no bi mori ne french mu nyinaa ɛwɔ hɔ onuanda asɛm a me ne wokyɛ yi ato ne din sɛ authority to do the work authority to do the work saa authority bɛn ho asɛm na yɛka ɛyɛ saa ahoɔden no ne tumi a yɛka ho bɛka ho asɛm nde yi ɛfiri nerade yesu kristo ɛhɔ ɛna ɔde ma a nasuafoɔ nti bɛ sɛ yɛ mpɛsɛmpɛsɛ mu na yɛhwɛ tumi a ɛnare yesu kristo ɛde ma a nasuafoɔ nti wokae Mateo nhoma no ti du yi mu baako a ɔse puto kasɛm no ɔse when he had called his 12 disciples to him he gave them power over unclean spirit to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases adofunum ayana sa bible quotation mena okai ese study ade bi na ehwe ade bi tin asɔfo bebree ne wabɛwiase wei a wɔma wɔn akyidifoɔ no ahunu sɛ tumi a yɛde sa yareɛ yɛde to ahomɔne ne nyarewa bebree no mfi yɛn asɔfo hɔ ne mmom afiri Awurade Yesu Kristo ɛhɔ na ɔde dom yɛn ɔde dom yɛn no so ɔde ama yɛn ɔma yɛn he gave them power over ɔmɛ tumi sɛ yɛmfa ndi saa deɛ no nti saa biribia yi biara ɛsɛ yɛ appointed to Awurade Yesu Kristo na yɛn yɛka saa mu no ɔse Mateo ti du no yim baako no ɔse na ɔfrɛɛ nasuafoɔ dumienu no bae na ɔma wɔn ahombɔne ahonhom firi so tumi sɛ ɔntu wɔn na wɔnsa nyarewa ɛne ahonommerɛ nyinaa yɛhwɛ adeɛ bi a yɛbɛsua na wobɛka sɛ this is the moment Jesus moves his disciples from listeners to labors yesu asuafoɔ no dabia na ɛhene ade yesu kristo ɛkasa nko ara na wɔtie ɔpirikyi na wɔtie but akyire deɛ ɔde biribi ahyɛ wɔn nsa ɔde hyɛ wɔn nsa ne sɛ mommra na sɛ moba tumi wei na mede ama mo sɛ mfa nyɛ adwuma And I saw from between my own say, two me crash in the bottom. Two me shen bottom. Two me and free on impahon eba. Nemo no. Say, yes, sir, radius crusu. Hey, my own choir, or decide to mean my Emma, so be our home money to me. Nessay, a canasema, and no acquaintia ba. Emma, a bomb pie. It's me, you sound money. 2 minutes no free, sir. And in panaso. There's a yay in the yay, the radio description. Eh, eh. See, they bet ye, ye, or see, they cast them out. But 2 on a free, baby, I got ye. Nay, I sigh in Yarowa. Ah, a din in penya. And tea, you see, I did. Say, radio is free, or the 2 may be a shy answer. Now we are moving from listeners to labors. A friend one. One friend, I said, "Di bibi mamu." Ezan say, "Radio Scripture ya kan say, wa tu Satan ene na pamfo." Aba hwe asase wesu. Nti osuru ene India wusi na asase due adenta wa tu Satan na pamfo. To what your how ne amane ne atetie ena ede ebre adasamba. Ba se wuji Radio Yesu Kristo edia. Na one ene nante a Odo fo, ni ame kachira ono nse, odi tumi bi ama. Odi tumi bi ama. Sase, radi yeskisu ye nimono, ana oja sa tumi no. Kwa, oba faso nye sa tumi ni enye, yedi kai. Un timi emmo wabrabu bia, na onka so, wo henradi yeskisu tumi ama. E brede dua, Ubaya krado, unradi Yesu Kristo. Na use bre, ewo ninimunu. Na uye wajbin se, ushe ninimunu. Na ukun use ubaya nejumano. Ya mi huni se, oma saatu minu, e flu, ewa usu. Untu mi mwa brabu bia, enye nye mi bia upe. Mabakasa u miwa, unradi Yesu Kristo tumi. Because mwana wanene na munu, the people be didn't cheat ye. But the 12 that or man won't 2 men, they have walk with him. Omananti. They have been with him in his presence. Utieno. If you don't say my tear for you, my bread. And then we say I'm per se, the mamma we age my four. Namco age ma. Na moko kase panu do ba die di no e monesu e shonu onyakupo radio Jesu di mu na nonu mu no de timi ama mse modu basa yare beto amone ene yere de abaso ne ipafo akonya bebre so na wazimi de to amone meyewe odi mse sa timi da sa ni panu e yusu no and free and radio Yesu Kristo and free on Yakopo. And it's a whole person when ya sat timina spend time with him. And any part about Timintina and Yaminko for Nasincho. So for no cross seminary. Be Baba Bina Ono Bible Bakumi and Numi and Saki Kayosi me a default. No mania to me. And say, yeah, a tea. I saw them. Sa for the bay yen I see whom. He said say Peter, John, James Simon, they spend more than 3 years around Yesu Kristo and I see. 3 years. The man can say more than 3 years and say a bra ooh you know na sorry. No cost for me. Oshia brim edem ebompae ehwe se montra ha na nkonkona beba mo so anya ba mo so a ubenya ho den sa sho onkran bio so dine onu se spending time with Jesus is very important. These days we don't have time. Biba sorry at 30 minutes no person sorry ko 1 hour. They say wa ma so fu ba be here no biba kanti. Say your time already is crucial one. Na say odi 2 minute do me ya. No kwasem ni. E betimi akasa akere amone na obetimi fi. Ye yare a odi 2 minute na mai say akasa akere yare. There is no need say ebe ko bi wose bompae mami na menya yare sa o kasa kire yare ne se sa tu mi na radio skuso invest o bi me show se fever yare ko ifun yare ko body wan kasa jina na body na I believe se tu mi odi ma de sua fo no na enso e di na chi na enso ye nja bre na otete e wo mu no sa tu mi no enso ye wo bi betimi dia ye juma ene ti no enye ebre wo onyakopon enchen. Ministry flows from relationship, not just ambition. Yes. Se ebre ya no yenya risk so enya nyakofa do no. Aho. Engusa no ebe flow sa. The Bible say, kusanu fuwa kundwe nyina ba eden eba pa pa. So for Christ so kraje nkwa. Sasema ye kanyi. Sa tu mino unye bi esanse uni bibia osom safa kriso kra jin kwa wa pasori a o chechire no kwasem bible mu chechire na odu hu atubu ase nya bre ora di skuso dem ahye kanu foro wo kono na ase na amba achire okwan no so chire okwan na ya skuso na ba be dum sa to be we a betimi de aye adwuma ne dia ma asafo apeja show onyakopon di concrete ami sure se uti nkwasem na me se se de ma na yo se hunu se nipen na ye boni bibia ye boni akọ everyone says sinner try the boy ni na every sin must be paid for boni bia ye bia se twa nka de onyakopon ni do e chere. The bride that's your boy for no matter is Christo, a bewo, a genuine one. To be the other boy is Christo, didn't be out of Bible, see. Obey young one. Se bonnet, as a bonnet could you, and you will. Now, quite much, I didn't doubt, or rather is Christo. I'm sure. I'm so far quiet for, and I'm no archer, see me. Said that for so. When you're a bear crowd and a wood team, quas some. My telephone number is 0244-86-9499. Send me if you like for Media Ministry and what about chain and quasem. Let me show you. Bye bye.